sangako gane fula tabiraba hula obuna buna somba bintu narita yakuba munye yariso yanaganga ne kasima iro kasibiraba kuluno segawanye kare akaba sokube ku mutwe ontemi wabula wakuzamba zulukale ojimenye okutudekebo olina obuntu obutonotono bwokola ne muzika kanyememe ojimenye okutudekebo olina obuntu obutonotono bwokola ne muzika kanyememe alina muliye bintu byakola olutiko ne lumeramera omubiri ne gwesiwala
obabikolatya
omukwano gunkozekoze ebintu solo party two ono mwana ndikisa ndinga nyana omubira nnyo bwomukwatako nkayana omwana mwagala ojimenye onkutudekebo olina obuntu obutonotono bwokola ne muzika kanyememe ojimenye onkutudekebo olina obuntu obutonotono bwokola ne muzika kanyememe tasuubiza natatuukiriza ku bintu byakoze simugerageranya olusi bintabukako nga munoonya simulaba asikanga magineti ono mwesigamako ono mwesigamako nnyo yamanya ensonga zange kulunoose gawanye kale akabaso kubya ku mutwe ontemi wabula wakuza mazulu kale ojimenye onkutudekebo olina obuntu obutonotono bwokola ne muzika kanyememe ojimenye onkutudekebo olina obuntu obutonotono bwokola ne muzika kanyememe
UgandanMusic.com